wiggly waggly 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 tail. Oh, waggly 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 tail. Old waggly 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 tail. Old waggly 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 tail. That old bloodhound.